Zimma, who got a key to my pima? Waka waka tuna zimma zimma. Shut up, my pimpanga look at my kima. Why not forget to my waka tuna zimma zimma? Who got a key to my pima? Waka waka tuna zimma zimma. Shut up, my pimpanga look at my kima. Nanika kuriza jina. Alhamdulillah, nas choki warai line. Come and on your cast, ya choka ku try. Duo die to kiss and to na fry. Macho ka vampire. Yes, na yangu ataya. Niko hapa bando sana kuritaya. Fly yari ke yari, what more fire? Donga ire kicho so gido babo baya. Chonga taka sifa domo kaya dudubaya. Wajiji re town, town soro Fiji. Rudisha makwao wakimbizi wa itigi. Yoto na baridi tu safi. Wachafu ire mbaya hatukai na wasafi. Mikiboko yao linda kweri barekati. Bifu nyama yao tunatafuna mishikaki. Na shusha thamani toka million laki. Geto na viweka tunamillion party. Nyodo weka billion staki. Unteni kamati. Mate mwisho ndia takuja kubwa shtaki. Rap up a bucket, na brought up a jacket. Lamba chaki. Zim zima, who got a key to my bima? Waka waka tuna zima zima. Shut up, my pepe na ruka kama kima. Wana bonge a chuma waka tuna zima zim zima. Who got a key to my bima? Waka waka tuna zima zima. Shut up, my pepe na ruka kama kima. Why no girl? Nani kakuriza jina? Mikono juu, rusha kaki kaki. Phone size shetari na simtaki. Tambi prof jize, tambi ufungi shati. Chunguri ya boxa ficha dudu kama nyati. Wema kama bukunda na nyumba, nyumba. Mambo hipo huku na wachumba, chumba. Yuku kama nganga sina ndumba, ndumba. Big Cheng Majay, Arabika numba. Wanaongea mengi yote walisema jana. Sina barikona tunachoma kama nyama. Champagne na cha complain, maintain na cha kuwaka dunga dumbenteng. Love me, sexy, sugar. Kozi kama movie star, we utaburuga sura ya kijambazi. Kicheka murapa, kuna kubwa na uzito Benjamin Mkapa. Zim zima, ugara gizu mabima. Waka waka chuna zima zima. Shut up, mapepe mbaruga kama kima. Wana bongea chuma wakati mazima zim zima. Ugata gizu mabima. Waka waka chuna zima zima. Shut up, mapepe unaruga kama kima. Walonga, nani kakuriza jina. Chacho, cho, 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 cho. Samata Tanzania, oh Tanzania, Dubai, Vita Cape Town, USA, UK, Nairobi, Warete, Mama Benz, Banda Tukidoko, Tuwateke, Punguza Machozi, Ya Furana, Ucheke, Kisip, Kijua, Binongu, Wakama, Bete,